tamu kuliko na yoyapitia. Umri wangu mdogo, shida dhiki dhihaka mingine nazoea, ama nyota ndogo. Na nishaposi kila upande zero, hasarini nitakuwa hero. Mungu Baba ifute yangu zero, yeah, yeah, yeah. Ipate japo na midogo robo. Utakuwa na sumu, mibado nipo mtani na gangaja. Maisha shagoma, napiga goti nipate fura. Parapanda nishamuna gabundi na wachai usiku anavyokuja kuanga kula yacho makundi kichelewa kidogo utakutaka bila ufundi tajikuta mwenyewe unachapara.
Can you bona be?